sang him a lullaby, and they sang
Stay, oh Gloria. We sing Gloria.